Sabane was fazanes ngane. Oya memezu ngomushiwez mpe. Uti akwelu kuhulu abantu besifazanes ngane. Niname telelisilulu nasusani kuza. Zati akwelu hlumezu abantu besifazanes ngane.
Sometimes you watch the telegram.